Jaja love will never end. Hapa nimeketi nina think to.
More music
contemplating
at
spacegospel.com. Hivi ni kwa nini niko kwenye dunia? Hapa uliona niishi. Ukanipa love, ukanipa hivi. Vitu vyote poa moyoni. Ili niishi niki inspire. Ya dunia ya siku danganye. Unaona mtu anatabasamu, lakini ye mwenyewe anajua vile anafeel akikupa smile ya uongo au ya ukweli. Jaja love, jaja love, jaja love, jaja love, jaja love, jaja love will never disappoint you. Jaja masi, jaja masi, jaja masi, jaja masi, jaja masi will never let you down. Oh, oh, oh. Your love not like mine. Your ways not like mine. My ways not like yours. My ways not like yours. Surrender. Hapa nimeketi, I surrender. Kama surrender bridge ya Dar es Salaam. Yeah. I surrender. Hapa nimeketi, I surrender. Kama surrender bridge ya Dar es Salaam. Unaingia Jerusalem. Yeso.
Niko grateful baba kwa kuona today. Niko thankful baba kwa kuona today. Wastahili baba. Wastahili baba.
Kwa heart sifa zako zimeshona ni kama study. Kwa heart sifa zako imeshona ni kama study. Bible ndio msingi ya life ya mi, so nita is study. Njoni lime he farm, you make my feet farm. Last man
standing.
The harvest is plenty, workers are few. So mi wagana medi, what's about you? Kwangu weni one, stambui number two. Daro si ukopi, number one anadu.
So na kopi Jesus, na walk with Jesus. So na kopi Jesus, na walk with Jesus. Jaja love, jaja love, jaja love, jaja love, jaja love. Jaja love will never disappoint you. Jaja masi, jaja masi, jaja masi, jaja masi, jaja masi will never let you down. Oh, oh, oh. Your love not like mine. Your ways not like mine. My ways not like yours.
Zile words zenye zina echo ndani ya voice ya Mandela zina bring tears, zikafanya nika drop bars. Gospel ndani ya vilabu kama mututo mina drop bars. Nikoona sako sizi fit kwa box, so stop that. Stop that, na joringi hoizi feel this. Zile spirit natembea nazo ziko stronger kuliko konyagi na gilbis. Walevi wana feel this. Gospel ni under 18 strictly. Kama mali safi liende chain. Mbona unaishi maisha filthy. Atuko right but tuko hapa ku defend the cross. Atutaka hapa tukiona society kenda wrong.
Society kenda wrong. Society kenda wrong. Society kenda wrong. Your ways not like mine.
nimeketi I surrender kama salenda bridge ya Dar es Salaam. I surrender pani miketi I surrender kama salenda bridge ya Dar es Salaam. Tunaingia Jerusalem.
More music at spacegospel.com.